CK Music Promos.com.
Kumabandi kwatu.
DJ Brev.
Chenzo mbali. Ndine mundu wapa ize. Koma tima wango kakukonda. Yeah. Oma kondela hatu. Uzaka benefita baby. Kayangani chani. Mtima wango kakukonda. Oma kondela hatu. Yeah. Unkara mambo yanga. Lelo nakuza security. Wikinesi. Lelo nakuza security. Ndiye wikinesi. Yeah. Lelo nakuza security. Ndiye wikinesi. Yeah. Lelo nakuza security. Ndiye wikinesi.
Shikonji changa baliwe darling. Nichazo na baby. My love. Nikangi wana kugona ko chifugwa jalavu yako. Mami manjevela baby. Paliwe ine ninafika. Tenga na mutima wango yo. Kondi changa ni chamene. Tingalive naona po. Niza kukonda baby. Sinza kuleka baby. Niza kukonda baby. Sinza kuleka baby.
Nene mundu wapa ize. Koma tima wango kakukonda. Yeah. Oma kondela hatu. Uzaka benefita baby. Kayanga nitani. Mtima wango kakukonda. Oma kondela hatu. Yeah. Unkara mambo yanga. Lelo nakuza security. Wikinesi. Lelo nakuza security. Ndiye wikinesi. Yeah. Lelo nakuza security. Ndiye wikinesi. Yeah. Lelo nakuza security. Ndiye wikinesi.
Mulungwa nani pasa we. Umami wanga neka. My darling. Holo kukusi ya ineketi. Sininga kwanise. Holo kahimbwa kanika. Ni kama labu. Niwe mungeri. Wanga neka.
Olo kanyiwa kanikako. Ni kama labu. Niwe mungeri. Wanga neka.
Ndine mundu wapa ize. Koma tima wango kakukonda. Yeah. Oma kondela hatu. Uzaka benefita baby. Kayanga nitani. Mtima wango kakukonda. Uma kondela hatu. Yeah. Unkara mambo yanga. Lelo nakuza security. Wikinesi. Lelo nakuza security. Ndiye wikinesi. Yeah. Lelo nakuza security. Ndiye wikinesi. Yeah. Lelo